waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Tirada dadka ugu dhintay coronavirus dalka UK ayaa heerkii ugu sarreeyay gaaray, iyadoo dowladda dalkaasi ay dalbanayso in aad loo dardargeliyo tirada dadka laga baarayo xanuunka. Iyadoo dalalka qaar ay dareemayaan calaamado fiican oo la xiriira dagaalka lagula jiro COVID-19, Maraykanka ayaa saadaalinaya in maalmo dhib badani ay soo wajahan yihiin. Sida dalal badan, UK ayaa bandow ku jirta si loo yareeyo faafidda caabuqa coronavirus. Tiradii ugu badnayd hal maalin ayaa ku dhimatay dalka Britain, taasoo gaartay 381 qof. Ismaaciil Maxamed Cabdul Wahaab oo 13 jir ahaa ayaa ka mid noqday dadkii ugu dambeeyay ee ugu dhintaa xanuunka coronavirus magaalada London. Michael Gove oo ka tirsan golaha wasiirada dawladda UK ayaa sheegay in inkastoo ay jiraan calaamado muujinayo in faafka caabuqa kororkiisu isdhimay, laakiin aan la joogin, ayuu yiri, waqti la nasto.
The rate of testing is increasing. We must go further, faster.
Inkastoo tirada dadka laga baaray xanuunka la kordhiyay, waa inaan sii badino. Waxaa naga hortaagan inaannu kordhino waa helidda kiimikalka loogu baahan yahay baaritaanka. Ra'iisul wasaaraha iyo xogayaha caafimaadka ayaa ka wada shaqeynaya iyagoo kaashanaya shirkado caalamiya si loo hubiyo inaannu helno qalabkaas loo baahan yahay si loo kordhiyo dadka la baarayo. Tirada dadka ku dhintay dalka Maraykanka ayaa kordhay iyadoo gaartay 3,500 qof, taasoo ka badan dadkii ku dhintay China oo ah halka xanuunku ka soo bilowday. Barasaabka gobolka New York Andrew Cuomo ayaa shaaciyay in walaalkiis laga helay xanuunka.
I don't care how smart, how rich, how powerful you think you are.
Ma kala jecli inaad caqli badan tahay, inaad tujaar tahay, ama aad ismoodid inaad awood badan leedahay. Ma kala jecli inaad dhalinyaro tahay ama waayeel tahay. Caabuqan waa mid dadka sima. Walaalkay Chris waa laga helay xanuunka coronavirus, saaka ayaan ogaanay, ayuu yiri. Maamulka Trump ayaa soo saaray saadaal muujinaysa in Maraykanka ay xanuunka ugu dhiman karaan inta u dhaxaysa 100,000 ilaa 240,000 oo qof. Madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay inay soo socdaan 2 usbuuc oo aad u qatar badan, isagoo sheegay in dadka New York ay dagaal ugu jiraan siday naftooda u badbaadin lahaayeen.
As a nation, we face a difficult few weeks as we approach that really important.
Dal ahaan, waxaanu wajahaynaa dhowr asbuuc oo adag intaynaan gaarin maalinta muhiimka oo wax walba hagaagayaan. Hal mar ayaan sidii iftiin soo baxay uga gudbaynaa, buu yiri, dhibaatada. Waana la tijaabinayaa, adkaysigeena ayaa la tijaabinayaa, laakiin Maraykanku wuxuu uga jawaabayaa jacayl iyo geesinimo, ayuu yiri madaxweyne Trump. Dowladda Koonfur Afrika ayaa hirgelinaysa baaritaano ballaaran ee xanuunka coronavirus. Nono Sitha oo degan magaalada Alexandria ayaa laga baaray xanuunka COVID-19, waxayna natiijada ku sugaysaa si walwal ku jiro.
I have to be scared because I don't know my results yet because this sickness is a serious disease. People are dying, so we are taking it serious.
Waa inaan cabsadaa sababtoo ah ma garanayo waxa natiijadu noqonayso, sababtoo ah waa jirro xun. Dadku waa dhimanayaan, ma fududaysanayno. Marka intaadan natiijada helin, waad cabsanaysaa sababtoo ah ma ogi xaalku wuxuu noqon doono. Yurubna gabar 12 jir ayaa ku geeriyootay dalka Belgium oo la aaminsan yahay inay tahay qofkii ugu da'da yaraa ee xanuunka u dhinta. Dalka Greekana waxaa laga helay kayskii ugu horreeyay xero qaxooti oo dad badan oo magangelyadooniha ay ku jiraan. Dalkan ayaa bandow la geliyay bishii la soo dhaafay. Tirada dadkii ku dhintay Talyaaniga ayaa iyaguna kor u dhaafay 12,000, laakiin faafidda xanuunkan ayaa in yar hoos u dhacaysa hadda. Daqiiqad aamusnaana ayaa lagu qabtay Vatikaanka iyo magaalooyinka dalka Talyaaniga sida Milan, halkaas oo duqa magaalada Giuseppe Sala uu calanka hoos u dhigay iyadoo lagu xusayo dadkii geeriyooday.
From what I can understand from our government is that at least until Easter, nothing will change.
Sidaan u gartay wararka ka soo baxaya dawladdeena ka hor ciidda Easterka waxba isma bedelayaan oo hadda ay 10 maalmood naga xigto waxaan ka dibna isku deynaa inaan fahanno sidaan caadi tartiib tartiib ugu soo noqon lahayn laakiin wax caadinimo ah ma dhacayso ilaa laga helo talaal ayuu yiri. Talyaaniga ayaa aad u xoojiyay muhiimadda in dadku kala fogaadaan. Aasiyana Indonesia ayaa si adag uga jawaabtay coronavirus iyadoo ku dhawaaqday xaalad caafimaad oo degdega. Madaxweyne Joko Widodo ayaa saxiixay heshiis awood lagu siinayo hay'adaha maaliyadda si ay u qaadaan tallaabooyin lagu ilaalinayo caafimaadka dadweynaha iyo dhaqaalaha dalka. Indiana waxay gacan bir ku qabanaysaa kulamada goobaha diimaha iyadoo xirtay xarumo muslimiintu lahaayeen. Ugu yaraan 22 qof oo ku tukaday masaajid ku yaala New Delhi ayaa laga helay xanuunka coronavirus. Goobaha barakeysan ee Qudus ayaa lagu buufiyay kiimikooyinka wax nadiifiya ama jeermiska lagu dilo. Tirakoob ay samaysay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka ayaa muujinaysa in 850,000 oo qof ilaa hadda laga helay xanuunka coronavirus, in ka badan 40,000 ay u dhinteen. Wararkii u dambeeyay oo afka Soomaaliga ku baxa booqo sbs.com.au xariijin coronavirus.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.